whatsoever happened was meant to be.
Westside Music Club.
I refuse not to be here at this 11 of Friday.
Woody Beats go crazy.
She said, I'm in love with the diamond. I chose the diamond. I'm in love with the diamond. I'm married the diamond. Alaji Dajani, but you never come. Can I don't know if I can say Kavanagi? Destiny ya musango shasha, baya wasanga chupu bakusha. Ine na chimpa kusha ubu wakia wakule na chepesha. Nila ilo ila masaba katan, nakana mpatikisha Ramadan. Nina injini ya kwenye lubafuwa mpele tenye boku jan. Awana wanono, alwandi teti nkwani shoksunga. Mano ya nono, chakula, chafina. Na chepa nshishiba waklondolwele. Shangana washale sakanjale. Wala finge mpita molibi wande nkala nijida fe. Shene for better for wesi andete lila. She said, I'm in love with the diamond. I chose the diamond. I'm in love with the diamond. Yelene, I'm already the diamond. Alaji Dajani, kutina wa mukamfi. Kana londolo la vakanze kavanaji. Imwana Alaji Dajani, kana wa mukamfi. Kana londolo la vakanze kavanaji. Palume wandi wali lualo kwa isa. Palume wandi wali katuwa na kansa. Palume wandi wali lualo kwa isa. Palume wandi wali katuwa na kasa.
Palume wandi wali katuwa na kasa.
Music.